chabe sibuthwele ubunzima sibuthwele ubunzima bawo thixo somandla emhlabe sibuthwele ubunzima sibuthwele ubunzima bawo thixo somandla
Sibuthwele ubunzima, bawo thixo somandla.